photo sappo e joyi neddo cawriido neddo mo giton do photo o do imo wodi na walla bonka hika wi e ceppam wakkati yesu almasifu na walla non ka sawrata ko amma neddo o wari to yesu o soppinake yeso makko o wi o imo elamo ado wodi sembe hokkuda kam jam gam himbe gida batto kam gam ibe kula na walla ka tobe nanguka amma yesu yi yurmande makko neddo o amma yesu linyo jungom wi o homi do yidi hebu jam amma sahadin sahadin na walla kan uwi e makko amma neddo o no welwelta gam o hebi jam o yeyi imo halno himbe fu himbe duni ardu fu ko Allah wadani o junuba hande ino nandi bani na walla chapamni na walla non ka walla ko sawrataka gam junuba no senda en itta e Allah no ceppam sendirta neddo itta tagabe duniya amma de en gari to yesu imu wawi sawrude en imu wawi ettude junubaaji meden imu wawi horude en e Allah